ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala KCCA nga kiri wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe balangiridde nti teri mugoba wa boda boda agenda kuddamu kuvugira mu kibuga ky'eggwanga ekibuga Kampala nga tayina stage okutandika n'olunaku olwaleero era ne basaba abatayina biwandiiko eby'okuvugira mu Kampala babyerabire. Olunaku olwaleero abakungu okuva mu kitongole kya KCCA poliisi ssaako abakulembeze ba boda boda basisinkanye ku Bati Valley mu kibuga Kampala okukkaanya ku ngeri ebikwekweto eby'okugoba abagoba boda boda mu kibuga Kampala gye bigenda okutambuzibwamu. KCCA egenze okusisinkana abakulembeze bagoba boda boda nga yawadde abagoba ba boda boda nsalesale okwamuka ekibuga era ng'aweddeko olunaku olwaleero. Minisito Mubezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye agamye nti tewali kulanga kulala Kampala alina okugogolwa afuuke ekibuga ekyeyagaza. Kabuye Kyofa Togabye agamye nti atalina siteegi ave mu kibuga Kampala bunnambiro nga tannaba kugombebwamu bwala era n'ategeeza nti abagoba ba boda boda bagenda kutandika okuzivugira mu yunifoomu.
Kati bannanga bakulembeze mbasaba tugenda kukolera wamu tuyambe maneja n'abalala be mutalaba provincial mirimu gitambula biki ffe nnyini ffe tugenda okukuŋŋaanya ensanafu oba ensowole mu mulimu gwaffe. Abaganda ekimu kimanyi ekikabo kiyingiramu omwana wa efuka ki kati ffe ffennyini ffe tweretera ensowole ate ne tuzikuuma naye omukulu bw'avaawo ensowole ezo zimala ne ziyuzayuza famire n'ekika kati temukkiriza muntu gamuliranga mumwekengedde kujja mu kitundu kyaffe oba mu stadia ne bw'aba asasudde sente za membership sente zaki mugambe manage omuntu ono muntamani ebyo sigenda kuwagana nabyo birowoozo era wiiki ejja bwe mundaba ku media center ebyezizo okulanga temugamba ate omusajja atabuse.
Mu lukuŋŋaana luno abakuumaddembe nga bali wamu n'abakulira ebikwekweto mu KCCA bategeezezza nti ogwabe gwakuteekesa mu nkola ebiragiro ebibawe ebigenda okubaweebwa era omulimu ogwo nti baakugukola bulungi. Bo abakulembeze babagoba ba boda boda bakulembeddwa Maweje Franka ne Kanyike Kiviiri akulira boda boda mu kibuga Kampala balabudde bannaabwe obuteesisiggiriza naddala babatalina bisaanyizo okuvugira mu Kampala bakwerabire.
Kati nzi lwaki nebaza gavumenti nti yatugambye kudda ku masiteji tena tugobako mu kibuga aga kati gwe Maweje gwe chairmani gavumenti egamba tubaagala ku masiteji oyita abamawuliro bagamba otya nti temudda ku masiteji
ekimala kimala omulimu gulina okudda
amanya Kanyike Kiviiri kyamalavuzi ba boda boda mu Kampala Central Division ekiragiro kya minisita Fedwachi Wagira omuntu yenna asuubira osigala nga abyanza ali mu kifo kikyamu lubyanza oyina siteji wava okutandika okubyanza ddayo ku siteji yo gy'obadde obyanziza omuntu atalowooza kwambala uniform mu kibuga Kampala naye anoonye ekibanja awalala omuntu atalina nanga mu gye tuyita ID omulimu naye anoonye ekibanja awalala twagala tereza mulimu tulabe ng'omulimu guno gwesiimisa twajja mulimu guno nga gukwatibwa ensonyi naye kati tugwogerera misana ttuku.
Bino bijjidde mu kiseera nga KCC Sabiti ewedde yamaliriza omulimu gw'okugoba batembeeyi ku nguudo z'omu kibuga Kampala mu kaweefube gw'eriko owa Smart City.